push man, pay your man.
Man, I need a moment. Right. Momox again. Shika simu yangu, pesa zangu, roho yangu, mai wangu, sitaki kukuchiti, baby wangu. Hey. Lalalalabai, utakuimbia, kifuani mwangu. Usingizi mwanana, utajipatia, kifuani mwangu. Baby you the one, ndakulala, nakupenda sana, siyo chocha. You give me everything, ndakulala, kama kuwachana, watangoja. Baby you the one, ndakulola, nakupenda sana, siyo chocha. You give me everything, ndakulala, kama kuwachana, watangoja. Kifuani mwangu,
la 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 la,
mabegani mwangu,
la 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 la,
kichwani mwangu,
la 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 la,
mgongoni mwangu,
la 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 la,
kichwani mwangu,
la 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 la,
mabegani mwangu,
la 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 la,
mkononi mwangu,
la 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 la,
kichwani mwangu,
la 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 la.
Bedi wa magenge. Nipe sifa ni kumwagie pesa. Cheza kama wewe mi nicheze na Mpesa. Kuja slip over, mwambia unaenda kesha. Ile kifo talalia leo ni amluya wekesa. Apo uta blush na kuchapa na cash. Nguvu yangu ya kusmash ni ajaba njugu na shash. Na kupenda kifalafala na sipi ya pressure. Staki hata Subaru, wendo gari naendesha. Aki mapenzi, mapenzi, wewe unafanya sikuli ugali,
wewe.
Aki mapenzi, mapenzi, wewe unafanya usiku silali, wewe.
Baby you the one, ndakulala, nakupenda sana, siyo chocha. You give me everything, ndakulala, kama kuwachana, watangoja. Baby you the one, ndakulola, nakupenda sana, siyo chocha. You give me everything, ndakulala, kama kuwachana, watangoja. Kifuani mwangu,
la 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 la,
mabegani mwangu,
la 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 la.